The Fade Banner, Mr. By the Way.
Leave touches on the beat.
Uguna nini ma temptation, wezi kungua kama una connection. Ziki mnene mpaka una distortion, wajuba tunapita mpaka na wa reception. Wale wa mangiba, waze wa mashisha, wale wa kuvesha, wahuna kuchezesha. Idi zaini hama demu wana wind, watahua mtu
Golden Police.
Nasikia karufu tuko mbali, wakichoma kitu
Golden Police.
Inadi party call 911, inadi party call
Golden Police.
Inadi party call 911, inadi party call
Golden Police.
Now
nigga, come down now, freeze. This is turn around town. 1-2 call me, music owe me. My shabiki saw me, now my snitch on me dead all. Flick on my chicks, number kwenye dicks. Codin in a fix, me na die fit to the hits. Wote wako chini, simi yangu baka alithini. Call 9-1 and a danger. Call 9-1-1-1, what a stranger.
Idi zaini hama demu wana wind, watahua mtu
Golden Police.
Nasikia karufu tuko mbali, wakichoma kitu
Golden Police.
Inadi party call 911, inadi party call
Golden Police.
Inadi party call 911.